Young Sim, Dera Bumadara.
Trigger, the ghetto phenomenon.
Isko gora bora badoptin, komi swaga new king.
Savude chini puropa, apapene chile fwai koko chideropa.
Bikwam for my car, TMV.
Ode kaime,
is Abdul.
Shikute lomba, ukami alipumba. Na isu kuchite chine china jomba. Ndepupele na bababababa mpepo. Bambika muchi kabili na nzimu mpepo.
Abana vanyo shivena dote vana sarule na gana chimbombe. Vipera mumu saru ya matipo ya la konka. Nijote ya wapanu mabapinga vachipa. Bapena vaparu shani back to sender.
Penda uno mwaka shetu shumulilo senda. Tafoya wena mbatu shile tuwali brenda. Navane chulenda kumutima anda tenda. Tafaka bofo kasa ngamolo mfunduke. Lilo ndepa maule foya antuke. Kwa liba shifika pona ngula sutuke. Nishide ipa proja gana tinjuntuke. Nalio ndamu kapapanga na isaina. Ninekarusha future and the designer. Chikulu nipali lesa na asaina. Back to the sender from Central China. Mba ukami alipumba. Na isu kuchite chine china jomba. Ndepupele na bababababa mpepo. Bambika muchi kabili na nzimu mpepo.
Abana vanyo shivena dose vana sarule nengana chimbombe. Vipera mumu saru ya matipo ya la konka. Nijose ya wapanu mabapinga vachipa. Bapena vaparu shani back to sender. Taruku ni back to sender. Ni back to senda.
Bali baba ba 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 ba. Wain to you baby.
Back to the senda. Shaka chika to 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 to. Back to the senda.
Gawambona vari titapare konde. Ababifia pamenso kwa tilimbite bakaya. Babomo kumbomfia no kunje shamaya. Nombande sheta fake frames kuwaya. Mabazi ndarimba batiwe na tabatota. Wakari jogo nze wafusha fio kuponda. Wasekela kari kumato woko no tata. Kare tuwa wayasa mubongo vari kokota. Back to senda kuri wonsa waponta. Bafu ankaye kumbo mwolandu narisheta. Lesa tatandeno kinga ndeti otini. Shiri shiri sabi basi
awipaleni. Kukule mbao kamiali pumba. Na isu kuchite jineti na jomba. Ndepupele la bababababa mpepo. Bambika muchi kabili na nzimu mpepo.
Abana vanyo shivena dose vana sarule nengana chimbombe. Vipera mumu saru ya matipo ya la konka. Nijose ya waparu mabapinga vachipa. Bapena vaparu shani back to senda. Taruku ni back to senda. Yeimu ni back to senda.
Bali baba ba 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 ba. Wain to you baby.
Shoko kunyansi lilo wanga wala posa. Bali tabo efikali na nomba nchilinda posa. Ngezo kamunu paku efyo life ya peteka. Balwa nindiaba mona na kutulo wala mpepeka. Kukunchikata kwena nalikana pigino. Nebo kale na londo kansha kalufia sigino. Mukufaisho kunchipaya nemito shila fimba. Patali kunchipaya kuli imwe baka finga. Jeni wali machi paka na disemba. Bapepele la baka nchikateba disemba. Katushinga ni blow nolo limbi fiba fiamba. Ama enemies wafuwa tukende po wamba.
Boste baki komanda pisho. Nitakuwa wana los ya muwali. Rikika ututu Kuble Ela bizo Serum City. Tukia baba shop Shivo IK American Python. Nikizozo Ela savage laka.
Wamanda zejo Wamanda gasto DJ half jizo Vasco na gas vete bobo na mafia. Nikizo Bossman iraimo Boste bwana America, but